Minisitule y'ebyobulamu erangiridde nti essuubi lyeyongedde mu kulwanyisa ekirwadde ky'Ebola mu Uganda ng'abantu bataano ku abo abakakasibwa okuba n'ekirwadde ky'Ebola bajjanjabiddwa ne bawona era ne basiibulwa okuva mu malwaliro. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu envannyuma eraga nti ne ku bantu 783 abalinako akakwate ku bantu abakazuulibwamu ekirwadde ky'Ebola 368 kwabo bamazeeyo ennaku zaabwe ez'okulondoolebwa nga tebalina kirwadde ky'Ebola era ne bakkirizibwa okuddamu okukola emirimu gyabwe. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti kaakano eriko abantu 369 b'ekyalondoola okuzuula obanga tebalina bulwadde bw'Ebola so nga waliwo n'abalala 408 abakyetegerezebwa newankubadde nga tebali mu kalantiini. Alipoota eraze nti mu Uganda abantu 19 bebakakasibwamu ekirwadde ky'Ebola nga 12 bakyali mulago so nga abantu 2 be baakafa nga bombi bannansi ba DR Congo ng'omu yaziikiddwa wano mu Uganda ate omulala omulambo gwe gwatwalibwa Congo. Dairekita akulira ebyobujjanjabi ebitali bya malwaliro minisitule y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinze agambye nti eky'okuggalawo ensalo ya Uganda DR Congo kyabayambye nnyo okuzuula abantu abalina akakwate ku balwadde b'Ebola era kyakubayamba nnyo okulwanyisa ekirwadde ekyo.
Ekisinga okuba ekikulu nti Uganda erina okuyambako Congo singa obulwadde buno tuli babuvuunuka tesobola kuleka mazzi majama kusira nga gakulukutirawa ewaffe. Kitino gama tino okuddayo ku nsulo waki tuzizibe.
Mumbera ye mu Dr. Kyabayinze era nnyonnyodde nti balinawo n'ebifo ebirala bye bataddewo okwekebejja abantu mu bitundu by'ensalo naddala ku mu disitulikiti ye Arua ku nsalo ya Uganda ne DR Congo empondwe okwongera okwetangira ekirwadde ky'Ebola. Kyabayinze agambye nti balina n'okulondoola mu disitulikiti eziwerako okulaba ng'ekirwadde ky'Ebola tekikosa bannayuganda.
Amaanyi gonna katugatagana abantu kuva Congo kujja Uganda era tutaddewo road blocks n'abakebera mu bifo bino naye bwe nabyogera ate mujja kunoonyaawo awalawo okuyita. Mu Arua wonna we tusalira emyala, we tusalira Kaluma, we tusalira Kakwaki, eyo zonna tutaddewo abantu abakebera abantu abayingidde mu zibbaasi. Tutaddewo n'okulondoola mu woteri zonna eziri mu West Nile n'abantu bonna be tusanga ng'abadde basaze ensalo tubasingako ne tubazza mu mmotoka zaabwe ne tubazzaayo ewaabwe kubanga ensalo baba baziyiseemu mu kumenya amateeka.
Ye Dr. Tolobat Nyensa, Director avunaanyiza ku kulwanyisa ebirwadde ebikambwe mu Africa mu kitongole kya Africa Center for Disease Control agambye nti baakutandikawo ebifo ebitaba amawanga ag'enjawulo ku ngeri y'okweteekateekamu okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola okwongera okutaasa abantu ab'enjawulo.
Africa CDC team, WHO researchers are on the ground in DRC. My colleague was asking about why are you not in DRC? Finding medical countermeasures, trying to put in place trial vaccines and trial therapeutics to see how we can find a solution for this outbreak. So Africa CDC is working very rigorously with our partners and researchers to see to start some trial medications, start some trial vaccines, that we can get vaccines and cure for this disease